Nɔvinya selawo, megado gbe na mi. Enye miabe subɔla, revna kpɔe, ele mɔ la gbɔ. Ene ta nya yi be mawunya be his plan of redemption. His plan of redemption. Dodo le mawusi de dede amedede tso fukpekpe ma ŋu. Praise the Lord. His plan of redemption. Mawu wo dodo da ɖi be ame sia ame yi ke ye subɔ ma na kpo vovo gba ɖe gbe. Nɔvi ne kpɔ ma ɖe wo be mawu subɔ wo ɖe. Taɖo dzi nu aɖe tae. Amen. Ne kpɔ ma ɖe wo mawu subɔ ma gɔmesese aɖe susi tae. Ame yi si gɔmesese ma mesuɔ ya mate ŋu anye nu yi ke nye mawu subɔsubɔ ƒe nu va nyenye. Amen. Megblɔe be mawu ƒe ɖoɖo kple tameɖoɖo ɖe sia ɖe le biblia me plano nye mawu ŋutɔ tadaɖi eyi ke wo Adam kple Eva kɔ da ɖe paradis subɔ me. Ewo ɖoɖo be wonɔ bɔ ma me akpɔ dzidzɔ yi ke mawu wɔ wo be wonya agbo ɖe anyigba dzi. Amen. Abɔ katã Adam kple Eva kɔntrol abɔ. Gake abosanu yi ke enye xixa katã ƒe ketɔgba. Biblia be aʋa dzɔ le dziƒo eye woɖu dzi eva anyigba. Abosanu va gblẽ plana me eva de tɔtɔ ɖoɖo ma me be amegbetɔ va ge dze fukpekpe me. Amen. Nɔvi nyasela egba masɔmasɔ ʋu kɔkɔ ɖi amewuwu efififi adzodada amebaba dɔlele eku nu yi wo katã xɔ xixa me katã gbaa menye alae mawu wo xixa be wɔnɔ nye ya. Praise the Lord. His plan of redemption. Ɖoɖo le mawu si be ye xixa ɖe ge tsɔ fɔku yi wo katã me. Amen. Tameɖoɖo le mawu si be ye xixa ɖe ge tso dzɔgbevu yi wo katã me afɔku yi wo katã. Taɖoɖo le mawu si tameɖoɖo le mawu si be ye xixa ɖe ge tso numadzɔmadzɔ wɔwɔ yi wo katã me. Aleluya. Eya ta nɔvi ne se plana gɔme la nu yi wo katã dzɔ ŋu ɖe nya dzi gba le xixa me. Xixa me be sese enu madzɔmadzɔ wɔwɔ yi wo ke xɔ xixa be avi zavi de sea menya la ko nɔ gɔ la ɖaa. Amen. Daniel 9:24 gblɔ nya ɖe. Daniel 9:24 be ɖe. Ƒe alɔfa ene bla sike nye ɣeyiɣi si mawu ɖo be yana wo dukɔ la kple wo dukɔkɔe la navo tso nu vɔ kple nu vɔɖi wɔwɔ si me. Wotsɔ nu vɔ ake eye nu dzɔdzɔe wɔwɔ anɔ anyi tegbee. Ale be ŋutega la kple nya si woŋlɔ ɖi la nava eme eye wokɔ nu kɔkɔe la nu. Azɔ nyae eye nase egɔme be tso ɣeyiɣi si woɖo be wogatso Jerusalem du va se ɖe mawu ƒe amegã semina la dzi. Amen. gagili ki kama fa faga dola la magani nogo akpu magani nogo kuni fa fa magani nogo lagba lagba dudu magani nogo anya ri ikama un todu dadi Eye anye rapture jovo. E fwa kpere ka. Ama yu osubu ma wu. Owo untafana ma wu. Otofu kpakpa wu ma. Otofu fu wu ma. Oto dudu wu ma. Oto yu matiti wu ma. Da ma wu nyata. What do you feel like Jesus is going to be bad? Praise the Lord. What do you feel like Jesus is going to be bad? Amen. Ayata, no vinyazela. O bagbaje jeo. Okute kukuo la foto kwe bado wo umala. Manya dudu. Ayata doyo katami wanana mawa. Ama yu mawodo da shada tafa. Na amashiyama. Yata bibla global mi kata. Nya vachachi treda. Afoto yesu mafia ziku yango. Aye mia duma amasham aku fatu da alasi alasi ka walang chilama nonon novi tafado roli na ubabaja jao ala mau fado duama amayo mala biblan to globana janta Blam beto wanu tafaraka. A vinunu afa la flipadung voraka mawo. Nyo kata wile mawu fa tamaruru, mawu fa plan. Ika wo tadadi ba miyavanu ama barek ba miyava kudu. Kokwe barengba, dodo owo inye yao. Amen. Mose blona Israel yubonade. Mila jirafu. Aye misa unko. Labona Israel yu. Egypte toyo kpo mye la la la. Mye ga okpo ga la zo gbiri gbiri yu. Laba Yehuwa la fa wogara miyan. Amen. Aba Egypte toyo pomi la gbala. Nega wopo gala gbiri gbiri. Yehuwa la fa wogara miyan. Miyan la mizin piku. Nemiya kwale ka Yehuwa la miyadagi. Novi Kristo to, novi nyasala, majima makarajino, ba mau nyamanya lakpao. Majima maduk, majino, ba mau subo-subo manya facho. Majima maduk, majino, ba mau subo-subo agbalama. Agba magada uku mausubo subo ufafafa mwe habobo wawo novi nyasala majiba nasegoma. Ba mausubo subo manye wacho kakao. Mausubo subo manye lakpao. Nyatafanya unya. His plan of redemption. Dudula mausi, babona vya udaga. Brother Wood, nana nyanda da da jifunu. Bibla ba Steve ne kukugela. Akpo jivu, akpo fato yesu. Uno ina fufoba mbushima. Bibla ba makala ak du likla bezese. Aba fufu, magadu vo dadaya tefona wo o. Nkata Steve ne bonyama la ba kpo dunyade. A put a way mule. A pum hoshi kamabudra rodine. Novinya zalama glonola, but tada jimaba, o do mania dudru. O bagbaja jao, mania dudru. O Christo tonyanya, mania dudru. A do to revnakpo. The number is 024-140-5533. Yehuwa, Afafia, Madak Banaolo, Ugbo Bonawi, Banyayao, Nadalufo, Avafia Dufalame. Bye bye.